wasiir dowlihii hore wasaaradda nabadda ee dowladda Itoobiya ninka lagu magacaabo Taye Dendiya ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta Horn Conversation. Waxa uu ku shaaciyey arrimo badan oo ku saabsan xukuumadda Addis Ababa, isagoo ku tilmaamay in Abiy Ahmed uu yahay nin hurinaya colaadda ka taagan dalkaas. Mas-uulkan oo horey ula shaqayn jiray Abiy Ahmed ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku dadaalayo sidii uu u baabi'in lahaa qowmiyadda Amxaarada. Waxa uu intaas ku daray in Abiy Ahmed uu kasoo qayb galay kulan ka dhacay magaalada Nasreed ee Itoobiya 29-kii Juulaay ee sanadkii 2021, isagoo ku labisnaa dareeska ciidanka islamarkaana uu halkaas ka jeediyey hadallo naxdin leh oo ku saabsanaa dagaalkii ka socday gobolka Tigreega. Wuxuu Abiy Ahmed nagu dhahay jabhada xoreynta Tigreegu waxay hadda u socdaan gobolka Amxaarada, anaga ayaa u dirnay si ay u burburiyaan gobolkaasi, ha u malaynina inay xoogooda tahay. Anaga ayaa hurinay dagaalka Tigre, anaga ayaa jabhada ku dhiirigelinay inay weerarka fuliyaan, ayuu yiri Taye Dendiya, wasiirka dowlihii hore ee wasaaradda nabadda ee dowladda Itoobiya. Isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in Abiy Ahmed uu raalli ka yahay musuqmaasuqa ku dhex baahay dowladda Itoobiya, saraakiishana uu kula taliyay inay hoos u dhigaan musuqmaasuqa ay samaynayaan si aan loo fahmin. Waraysiga siyaasigan oo ahaa mid hadal hayn badan ka dhex dhaliyay gudaha Itoobiya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in Abiy Ahmed uu saraakiisha amray in dadka ay dhibaatada u geysanayaan aysan u ogolaan inay warbaahinta la hadlaan.